Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare sappo e tati lewru juin dan 2025 yam de sappo e jeddi yablike silma e chapanna e jeyi maison la presse Bamako don yottina on kabaruji de kikit hande woni Alice Cisse kanko gayin kante wonto boggi jande do fa baade yobiyabe yellan heba ko golla dum woni Cecile Thioubaru le nyaloma kay inaado ben do yimbel jambinaado le adnar allandu e mangal mudum fu leleede amen di yimbel ngado be imadaraji fa jingana hakki be do yimbel kam en ka holiti wiide imadaraji na hani ko wade fa ham yella hakkilaji jamande kam kan haba wayta da fewde mabbe taggal ko kanan kilam hakkunejo o bammi anni hakkude hore mudum dubi joyi kasen bawdi heedin cinade leede amende yimbel hewbe do woni inde ande en fa yotto yimbel jogibe darde mawde leede amende kam en ka holliti metti mo en sanne fewde o do anni mo kolliti wiide dar gon bonanda mudum ana monan sanne leede amende yonde leede kawtube le gubal gal be noddirta AIS le nyalo mo hande o kayum kan wa yimbel le nokkulde fu sakirabe don sambe kabaraji dum jogoni on kikit hande bisimna modom e hedaade dum leydi amendi hono leydi keddiidi le adnaaru allandu yambini sappo e tati lewru juin nyalom kaynaalu adnaaru allandu yobiyaabe Cecile Thioubaru o mi holliti om jomde kabaruji de fuddata do dum woni hono fu waawi wadeede yella yimbel jobiyaabe kany en kana heba faabeede yella na heba golle fewdo o do nyaloma mi tewti andude hodum woni ko heba yubbineede bangal golleji im pawide imadaraji fa haba ko ben do yimbel takete bange ko Isa Umar Togola wonko hebani em do majjum kede Ousmane Nyali Boule modu samasew
faye tawede holito goji kiwdi gadaadi fa han nyande Allah gaddo fu himbe jubiyabe buri hebude tidallaaji woni ko holtin wiide be himbe be o nyawune mu ben holtin be wiide fa han hakillaaji himbe donki waylitaade
on sepp anda wiide jubiyaku kabaru himbe nyakube guru wo hen jile wo hen ana wori dun hetingul sere ko nande mudum dum latiki sababu kabaru mbirki mabbe hebugol golle mabbe kanyo dun no sawrugol mabbe lato tidalla himbe le hebe na holta worbe patufi kurtina jubiyabe sabi dum lato sababu bura fi jamle galle e fay fewde sukabe kebabe dawgal
leede chaadele kewde de be jogi ana henti dal hebugol golle dun sabide hika Cecile Thioubaru ana fawi do kabar mudun e wi Fatou Touré horejo walde mabbe nodirde espoir albinos himbe jobiyabe ana kani fondede e himbe heddibe
beaucoup de gens
pense himbe le hebe na mira wiide yobiyajo fi gollude ono himbe le jonguri baleji denno go nyaloma latto sababu kulta himbe le mba waddi kulle kewde kalko nguru balejo wa de minen jubiyabe na mbawi wadde
do bamgol himbe golle ko yartana himbe lojaabe be himbe jubiyabe koltiwide ana fandi ko bamate do ngol bamgol e be jelobe beyde bamede be pabire du jawde do projet ngaji mabbe e wallire no sukabe jangobe lekol kibirta pomatiji ko fawi do masibaji ngatidi do mabbe e be darte kanan ko be leydi meden di beyde darade do habgol e majjun
ido kabaruji fu wana hebe do beme ande to do hello amen Facebook na do konto X taggal ko kananke laamu hakkunejo o bammi anniya hokkude hore mudum dubi joyi kasen bawde heedin cinede e le batu ministre en gaddo alalbar bettinde ka yimbe hewbe kam en ka bammi halale hakkune mabbe anda inde ande en fayoto yimbe jogibe darde mawde leedi amendi koltibe wiide o do anniya ka kutteje mudum ana mawni sannode leedi amendi fa an fa bedro na famtaare kedden ko mayram Koulibaly hebani em do majjundo fetan Ousmane Nyawli Boule
dow bembe ande makko horeje ministre en kiddo Moussa Mara holliti farati gondo dow nde dabere e wi makko o mo huli sanne battane leydi meden de le o wakkati o holti wiide dun ko nangata hakkilo an holla wiide do anniya lamonkobe be ana wembini koni mbasidi be kanyundo ministre kiddo hali e wi makko dun yo warde demokrasi kaku e leydi hakkeri Mali le ko hali ko hollita kutije lende panda koni ba holti wiide nde dabere yo dun lamu yabbetido ngaro wadde hakke dubi sappo e joyi e wi o sidi banke dun ana yi no warde dum woni dua hakkilo yesa make o neddo politiki goddo o ambassadeur kiddo politikaande metti mudun do bembal mudun ande Facebook dun ko yadata e nuy gal sariya ko darnata yelaji paw do demokrasi ka ko bibe leydi Mali kanko juuz no dirteedo Ibrahim Khalil Touré o olti wide lam o ana jogi bawde handen wadde ko weli dun hokkude hore mon dubi joy yaade dubi sappo kanon edun holti wide dun walda e sariya wana dun du woni e yelaji bibe Mali ko timminiri wide
joda hala goto fa jabana hejo kanto jokkerle dubi sappo ngaroji di yalla golleji pawide sariyaji le nidi amendi kanyu kan heba yardo yeso golleji mudum fuddi alkamsar bet hande bamako do godo hejo keso kanyu warta fa lomto sariya wol kumanin do kabaruji bidi de sariyaji le nidi amendi tipisira changal ila timode hitan 2024 le balde tati de godo hejo ko wonle mudum ko warfa holite yimbe le kawrube hembe fa kanyu endu holita ko woni hem wi mu em fa kebe famtare kede Ousmane Nyali Boule e Habibatullah Baldi.
ewi ministre komini do sariyaaji hakkeji bibbe adama en o anniya keso ngaro jabanede latto windande de humini be sariya tugoto do mun dubi sappo ngaroji di ewi mamadou kassoge hejo hingo dum warata lomtude kanyudi wonko golla do mudun ko way huyanede
le lawol yewtade goliridi sariyaaji dewte kewde bagal maji yewtam dum latike sababu darnude golerdi jeddi kesi le dubine ngoldo sariyawol sembini kebe chuudi charotodi yella idi keba wadirde golleji mabbe no feewiri
tagal himbe hewbe bamanobe golle ministre bami adi wiide dun jokkinan hikkadu e wi gollidibe e fabirtobe jawdi ballobe go hejo de windande here faboto humunibe sariyaaji do hakkilaji kesi rulan seri woni jokko kejaado hejo nation jini humuningo yirwere
min kedintina ania ame bangal daragol e darne ame yella dido golleji ana heba wadirede kono no wirani tewtude andude tidalaji gonni tondi yella ko heba ko ana heba wato hani watede
holtindi wide go hejo ana fawi do anniyaji kewdi hono himbe kibeta yotirade cuudi sariya gollirinde humunibe sariya no weldi dum ben haybude e yirwinde hakkeji bibbe adama en
yone do wonne im gubal leede kawrtube le gubal gal be noddirta eta alliance des etats du sahel kayon ka yimama le palenga eto president mp gollata yon le ledo yontere lewru chagal ko dum winda le wi kanko saliya male goto e bindube de do o yonde o holiti wiide de do yonde ka kulantereji kul ne do yontere ka le do yonde ka batakiji kewdi won ko facitinta fa keben famtar anni ko o wiido festan modu sama seku.
Il y a plusieurs messages
haraji kewdi nguni le dedo yimre tafon kabaru tariki drande bibelide AS kabaru haboji ngaruji kabaru pitere yirwere hala bilika kasindine mode bibelide AS nautrade jawdi ngondile nukumabe yimre kala leedi AS go jimi mu inadi no haniri denno min tugi ke do dido jimi di mu inde yimre AS yo buri fufu kabaru tikngul kumol kambe ardi leda AS juktita di habo runde Afrique yalla yupitere Afrique na hebe falaba denno yo hunde mawde non an handun haybe jangine kawal mudum yalla be jukito imma daraji di
continuer le combat
kan soldats im tobe ikintinte soldats sa ko le nokum noddirta tibi anal cercle sam hipama alkamsar kenyam tagal salifana le wi kabaruji kebad urto dogotoro mb ka wala fumo yonki mudum heddi hem yimbe le chapan tato am kanyo en woni barumbe gouverneur region o don colonel major Ousmane Sangari kany e maire commune o kanyo en ka yottike le sud dogotoro sanfa yaldina yimbe le gombe tombe
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
mi memi hala mudum jom e fuddore kabaruji amen di tiagal ko kananke lamu mi kala hala fedde sinde noddirta cnt don conseil national de transition yimbe la mube kanyu en ka bami anniya buytude kalsikobe nokete bangal fab kalsikobe nokete fab choodira kaldiro mabbe worno maaje be do acine ka hakke be do yimbe golobe ne do fedde kanyu en ka bami anniya buytude kalsimo en o ujinaaji chapan jeddi to woni gombe le ndedo fedde tam dan jogibe darne le hembe ko mum ko ujunere unay temdere kan e sapu kan woni ko buita le hem malin ko be gombe boma ko fayeto segu kay kan e mopti yottorale bajam gara won ko sifido hem anni ko mosa be mi mosa maha ak maha kan e kejab am gombe le kredi du festan wodo sama sik
ma nu wa banjangara
minen ga banjangara ga min mila wide wana tan buitugol ka be itaka war mudum fala ga muti ga min mila wide ka do anniya buitugol doka yogaje yimbe sentibe yo humle mo sabu ti Allahji ana le leedindi so gonga haare do woni la am gorma o dum fam wiide kalsi wala ninga kay ngummi ni mi la wiide o do golle o haani yettede sanne sabu leedindi na hasindi do dum sanne ko mi jidi famude kalsi mo wuti e dokke mabbe de hono o do kalsi o jogorto ngul do landuludi so na do ko golli ko no mo ijjata gasigu ka yimbe le beltati sanne o do golle yimbe sentibe sabu hande hande o lam o na hasindi ni wuti de sanne am sadaji yogaji
de dimne se charge
kede jonka Ousmane Nyalibou le fo haltana am hala kabaruji di halaji mudum mema ele yonterani
en puttaran di kabaruji halde hala jabbingol gouvernement alal barande sariya yewtugol sarti lamu hakkundeje o winana de hokki lamido lamu hakkundeje o lamade dubi joyi ko wawi heydintinede kasen fuddede hitande 2025 de honno honiraabe makko leyde AS e wi gouvernement o de dabere ana fawi do yelaji bibbe leydi malindi holli timbe dun le batuji ngadaade cakkitiidi di o holti wi dedu eden fawi do kabaru rafinda na gon le leydi meden di kany anniyaji bondi leyde godde fewde e leydi men di ko wadi kasen leyde yontere alkamisare nde yambere noga e jeego berde 15 de l'environnement fuddi to santo yambere nde hika Cécile be cuubi yo timminde manaji le adnarundu golleji kewdo en gatteede le majjun joda halaji do Cécile jondeji men imma daraji rewbe sukabe jokolbe wadde fiisa fiisa hondun e nandore mudun en timminiran di kabaruji halde hala noddango himbe jafaraabe on nokku gondo le cercle tenengu region mopti uddabe ko badato lewru joni be kollitiwide gube jogide kabod uddibe e mbaba yaltitu e mbaba nadde le ngedindi dun lati sababu handen nyamdu anatiide le on nokku be kollitiwide gol uddugol ana wawi wadde tidallaji do golleji kesse
sakraabe on paami don kadde te kabaruji amen de kigi hande hono no andir ton no baawi hittade o do journal kay magazine ngalo jukita jom o fuudo gollirgal amen gal mi noddirta kuna fu no ngadan 37 321 mere mere no ngafandi ka fu kina taw do bud no ga kredi telephone mo do on fayso fay mut tacca itede en fan jeefe nokku do e seeda yewtere amen de wona jukita do salam yewtere amen pawi do de kebel nyaloma hande o ana hala hala ko pomme de terre darno ko pomme de terre jogi ele kebal leedi amen di mahamane baba kunta kan kejabe amen gombe le kredi duji de kanyum en wonko hebani en do majjum kede mamadou samassou ko emi hore en kireje
gamaliga demal pomme de terre yo hakune ñu ciamatal ciapande juuy ton ngaji dum do daful tawide darandigal do demal na muni sanele kebal leedi mali no holtiri docteur lamisa jakiti dum ke kabaru kebe leedi demal
la filière
pomme de terre o milliardi cfa kewdi hebete mudum hitane fu ko limta ele ko heba bangal golle pomme de terre hitan 2018-2019 ana yetto milliardi ciapande gom e nay cfa so ko remete bangal pomme de terre bi dike sikka wala hen ko hebete le mudum ko du yaran yeso
la valeur ajoutée
golle pomme de terre tan na lato sababu unyaji kiwdi ndemobe bedoro kebal la musigasu do deben gal buri jogade sembe yo alhali chapone jagon li temdre demal mudum le ledindi wi horejo dental ndemobe pomme de terre sitafa berti suni fabaji ngada man haniri gel do bingel jalon waw jati latade hono haburim
la filière
pomme de terre o golle mudum le nyaloma hande o darde mudum ana mawni sanne le leedi amendi ciagal mambari maro pomme de terre woni ko yimbe doganta sanne ga faaba muya fu wala to gaden teedo fewde yimbel demobe pomme de terre
de pomme de terre y en a pas
pomme de terre ke bal mudum le tar goto na jogi nafa sanne dina bibe jalo godde ka non o do nafa e toyde fuf demobe to sikasu e gaaw holti nyakugol awdi moddo e kanyadun fam golle o
anta baranuna
gollal amengal min jeey mudum ciadele ke go o mudum ni ko hebete ko fu coxere en hokkete e nyamande so be cotti dum fami kewta kalse amen o ciddala fu buradum yoga ciadel dum jeeta golle majjum du woni kudde ngaroje de bonnoji leedi amen di don
c'est vraiment notre terre
taw ne pelle ked onardu na pavo sanne kambe demobe pomme de terre be misalo gulirde nations unies kumni do kabaru ngure e demal faw adama yaya jara yo dunke kabaru demal kanko dun halfina kabaru demal le gulirde faw
la fao apport
fao ana wada faba muya san fewle yimbel be gulliji mu emnaari bangal remude pomme de terre buri fule region ngaji sikasu kulikoro sibukan e mopti min pami darne ko woni e golle pomme de terre dum wadi so min ngada odo faba muya fewde mabbe mede paabobe ko naawri bangal engrais kan ko nande mudum fa yotto sembinde bawde mabbe jaati yellabe keb wadde on do golle
le renforcement des capacités
leedi malindi na yirwi sanne bangal sifaji kewdi pomme de terre to sikasu ton kambe demobe be na be na yakawere nawtorade sifaji kewdi yalla bita sanne sodugol majji ewde nokkuji goddi ciagal leedi ndi kaddana salifu silla hore jod dental julabe mawbe la musikasu
chenu ici la semence
to amen do awdi ni buri newade wurde awdi iteteni sallatu woni sodde awdi iteteni sallatu yo hono hokkude lede godde kasen kalse amen o awdi amen di sa naftirike dum nem burata hebude no yawiri hunde burde sa naftirike awdi iteteni sallatu woni
le semence importe
kanko dunke kebal kabaru de demal docteur Lamissa Diakité holti wiide demal pomme de terre o witan sanne nanugo leli ni kulentereji ngure bilidi e kabar mudum
au niveau national si vous prenez la
leli amendi so a kewi datol itangul yalla demal ana yirwa le mudum ana holita le mudum wiide nukulle landinaade fa demal wade le mudum pomme de terre remetum jandeji kewdi goddi ngadaade holiti wiide hono si ido nukulle mbawde muinede fa gasa to gollangal wawi hibude lawol ana le leli amendi so ido nukulle ka muinama du waram nabirde yaso sanne ko hebete le henko
le niveau de la production
pomme de terre wana tan bangal nyamdu nugal kebal dental de kanye kala ko bili e nyamduji no holtiri kanko dunke kabaru kebal le demal